Nyeri nkuwate vishi koko ingi. Kabani na mwana
power, don't wanna.